anasali. Moyoni sina amani, unazofanya siyo fresh. Ili hali nimebaki bina choma na sindano ya mapenzi. Oh no, sijitaki, nabaki kuwa lonely every day na vina hali.
This song is dedicated to all those who truly love someone. Please, ukisikia ngoma popote ulipo, text your loved ones, mwambie wewe ndio love, calm down wake. I'm out.
Oh no, nipe love, nikulinde nipate kupona kwenye dhiki. Pendo lako kuna dawa, please nitibu my baby. Mapenzi safari, kuna kupanda na kushuka.